hola, hola, ala, ala, yeah, yeah, mala, ala, hola, oh, ah, incluso.
Unanicheke kucheke pia, anajua unaipenda, naiangalia kama fresh basi fresh pia. Move your body like snack, shake, zungusha pia. Kwenye vumba sivuta gia, vum vum, wepisha njia, tunaingia. Wakari wakare, wapana kapepe kare, boss kama tare, simba tuende madare. Na DJ washa nare, washa na washa pare, kinazunguka kinachoma moto watare. Tuko huku mezani ugari kuku, bring na miwako maradufu, swing watanusa harufu. Mitungi tushangida wafisupu, wali waka wamezima. Hiki kina kirefu na kupima, tunatamba mjini na majina. Ogopa moto huu kastima, yeah.
Wapangaji mbisho ni mwenye nyumba, uso pepo wafeni ni kibunga,
chuma kime pesha kuma, ilala
King Kong,
wailala kaska maduma, ilala
chidi chidi chidi
wailala.
Nipo kouna, kama kawa nipo kouna. Nime sis na machis tunachouma. Mtoto mkari ya kitabasam, shemeji kapereke salam. Shie, havintishi mwanaume kidume, bora gurudum nisukume. Maneno ya wezi uchune, hasira zinifanyi nitune. For shizi manizi, you know we get busy. Easy manizi, no it easy take easy. Chiki chikiza, washa zimata, bado tunanga, moto rebara. Shangwe kwenye show watu hea, cheki wanaema kama mbwea. Nyama kwenye mjengo choma, we una mapengo koma.
Wapangaji mbisho ni mwenye nyumba, uso upepo wafeni ni kibunga,
chuma kimefeswa kuma, ilala
King Kong,
wailala kasta maduma, ilala
chidi chidi
wagwani,
wailala kamanga wakasta da punchline koko kwenye pa jila nipunguza kuchacha hawa nikuta toke uke farasi full suit na nanuki ya malashi tunaruka na big about shika mani ya kamatani ya rapala rapala rapalani ya rapalani.
Wapangaji mbisho ni mwenye nyumba, uso upepo wafeni ni kimbunga,
chuma kimefeswa kuma, ilala
King Kong,
wailala kasta maduma, ilala
chidi chidi chidi
wailala.
Liza.